changa changa. Willie MT, comma K, comma D. Fukushima MT, yo.
Black Market Records.
Su changa, su changa.
Changa changa, changa changa.
Who on the beat?
Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radani ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radani ati si uchanga. 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 Huku buda radani ati si uchanga.
Roga roga sa zingine mijikanga. Utajikata hapa ka ujajipanga. Na sigadishi lakini sura jimanga. Bila meno mziki nilingoananga. Chrome mwengine wachange zile za ndom simu kom. Location imetuma nimepin hapa home. Kalesa kaunaweza jukuchanga ndo form. Double vodo kaunaweza ombalon. Ban ban kani picha tunaban. Zikilipuka tunabonga vitu sili. Uwezi nipata na wasichana.
Uongo wacha kujifanya zimeshika.
Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radani ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radani ati si uchanga. 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 Huku buda radani ati si uchanga.
Huku rada brother ni panganga upanga banga jumeza kanyako blada ukakubanja takataka sitna changisha kamkonjaka kushika mpinga kwanza kauna jona kata waba kanja amu na kanyaga anyway. Came together pay together GTPT yondo form. Members of the female gender Kibiriti Chronicles. Fuko ina kikondiko nyunginyu na ombito onjivo wa easy area mucho makwa corridor. Mkurugenzi wa GG his excellency. Chimbozi Mr. Shilingi mapeni plenty. Kanyeso beya simi tuchangishi any sushi kisha deli na mamoro na kamfuko heavy.
Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radani ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radani ati si uchanga. 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 Yo kama kani kikuita mi perform. Na kama bea tuwezi fika tu by chrome. Hama rapa na wapita jo by force. Ngoma za tuwezi skiza 254. Si uchanga, si uchanga. Nasi changi na mafala juu ya swara. Na kama joko na kegula we mwaga. Mi upiga kila kitu siyezi jifanya. Mi bado hustler pombe ni pombe. Buda kama joko soba ni ombe. I'll take you to Makali shop. Nasi kishika bana buda ni kome. Ay. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radani ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda radani ati si uchanga. 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 Huku buda radani ati si uchanga.
Yo, si need kuji introduce. Kila mtu anajua mini Willie MT. Swaga fresh bado Willie Tuva down to earth na levi paji. Mindo mzazi after bata. Kama unabisha basi after that. Na kuchanga na kupanga mindo aftermath.